kangao, ye 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 ye. To uliliza balabe, abote batu agaliza mami. Banyo gele la binji, nkoze nebye sikoze. Bagala kutwa ukanya, unde kogende. Zesili mutu kilifu, wabula nkusuvizo geza 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 ko. Omukwano gugu susobuka, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano gugu susobuka, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano go, omukwano go, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano go, omukwano go, omukwano gugu susobuka mami. Olunakule nasoko kulaba, chanzibu walilamu akatono. Ebyo mukwano nalisi bimanyo, zigwe wanjigirizo mukwano. Katikati laba tunyumirwa, tulimu lavu ya chivubu kachikate. Omukwano gugu susobuka, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano gugu susobuka, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano go, omukwano go, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano go, omukwano go, omukwano gugu susobuka mami. Abalabe bakukaba, omukwano gugu susobuka mami. Antibalaba kati tunyumirwa, omukwano gugu susobuka mami. Eri omukwano nalisibi mani, omukwano gugu susobuka mami. Zigwe wanjigiriza omukwano, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano go, omukwano go, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano go, omukwano go, omukwano gugu susobuka mami. Omukwano go, omukwano go, omukwano gugu susobuka mami.